Woke up in the morning and I asked myself, is life worth the living? Should I blast myself? They don't give a damn about a future. Pull a trigger, kill umfundi, he a hero. Gijima, 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 gijima. Yo gijima ngifike. Baba to mami na, to babu semdala. Wathi nje gijima, 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 gijima. Yo gijima ngifike. Baba to mami na, to babu semdala. Baba ngathi nginenkinga la obhekela yonakala la izwi lobuya nini lashoni langa mama.
Yeah,
my Africa. Baba makhuluma ngekusasa la awuyibali inhlelo sekusasa la ngabe ngobuya sikulelo kusasa uzobungekho uzobungekho. Baba mawuthi mfundo yami wona ukhiyo yempumelelweni yami. Ngani mfundi dingi ma kungani ukhiyo uthole umntakaba timanzi mqamelere ngani zomama ziyakhaluwe. Baba ngicela inta yazi ngisesemncane wathi nje gijima 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 gijima. Mangfiga, baba to mami na, to babu semdala. Wathi nje gijima, 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 gijima. Yo gijima ngfiga, baba to mami na, to babu semdala. Baba sasingekho thina,
yeah,
nilwa nodwa. Show. What can you get you more?